zwap.com.
Amadingo Kumbetsetana indete nkambetsetana Ija inali true love Tinka kondana Zatsogolo latuzi dali manja mwake mamulungu Koma imwe adanena palibetro sata Sadana ame sonse zimata Sima wawa palibetra muya Bitch, I'm more, yeah. A bit and how we know more than this year. More than what you are. At a bit of more, now let's see, call it and the cool it up. Kumango pirira, kupirira Pakulu uku metulira Kumbali uku, sisima ukulira Makanizo kukumbukira Mumwe chikondi chinka komera Simo mwentima wako na onso Umawa wira Kutopandi kulira maso kufira Kufuna kuzimangirira Kumahai hai Sonsezi mata chimwene wanga Palibecho sata nche mwari wanga Sima wawa wako mabe
Ululu mata
Papita ndawi kumabe mabala achira Ine mwere ya dandisi ya kumabe
Ululu mata
Dipo mabala achira
Zwap.com.